Nasema oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Super adult in Germany, Germany, ya Ulaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Nasema oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Oi, karetu msafi mbota, dura kishuwa mawaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya.
Johnny Kubaya, imba kakwaya, Cobra ni king, bazu ni giant. Tangu tene brida mini short wire, leta zogo nota finyo na playa. Rap game nimesimama kwa daya, sembe na mala na kunde kwa daya. Tabia za bahana ngo za Diana, zitafanya nfate dini kwa science. Nikikafunga na kopi jalango na pull up na bima, kwanza ki drop top. Mkwela lijifanya high class, after mechi seli dishi ma popcorn. Kwa shingo wire zimebeba makara, troi mefura kwa mbosho. Vile unapupa karefa wa race, undertaker na wapiga ma tombstone. Vile na wastua kama box X, nige maziwa na zioshanga tuna top X. Itabidi wamejua bado sindio chosen, opa lichukwa ndani ya tank kama Cohen. Niko fully loaded, sijai kosa content, delivery noma mistari nafikisha doorstep. Tuko tuma moshi kati kofia rocket, rida umolo kuwa shua hii ni problem. Na siezi ngoja kuinvest mamita, zitaletwa na ngoma na piga. Tough clan na igeuza kanisa, juma kosa inapata na sifa. Kasi TK ni brewing kwa speaker, piga mrazi na chupa kwa kichwa. Mina pata baraka siki smart, wengi wao walikamu wakapita. Sini shocking kablanka we bado unambogi, mina zoza one man. Mini head bad daddy staff na nyamba, na nachia depa na princila wama. Niko bypass 105 na kanyaga, jukuna maganji na fuata langata. Apo mneti ona hitigi sana, na tukipatano wako nava.
Nasema oi, 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 Johnny Kubaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Super adult in Germany, Germany, ya Ulaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Nasema oi, 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 Johnny Kubaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Oi, karetu msafi mbota, dura kishingo mawaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya.
Randa ni chafu wa shoti umefika, Johnny Kubaya. Mini moto na vile na wasan, Johnny Kufaya. Tuliano kizo za nandechu kwa ajuka Johnny Kuhaya. Na vile ushoda na gawi yomati uje Johnny Mal. Okay. Brida linisho ojini na banga. Nkamambia tuma maniga I got you. Na justaki ma stories ya mbanga. Vide pigi mchana sababu ya kafju. Lazima nipate briefing ya mutai. Nijue kesa skapi sofa apa nai. Na Johnny kiu katoto jifanya sorry. Laki ndani ndani ota kwa na furai. Itabedi ni harakishi ndo nisepe. Isi para misto sinilete. Ata mukilalamika mina tambulika. Sisi choma picha ama vepe. Na nyikuangu vinyangarika. Na bachapa vita na mkikasirika. Ni wateke ni wanyanganya sling na timba. Na junyi mwajinga ni vibare tumba kamini tosheke. Na mina watafuna kama PK.
PK.
PK. Jamba na njoti na ingoma lazima iwa shike.
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 Bababi mangoki kolabo noma omolo na TK.
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 Mafala watoshi na kani bas basi muwitishe.
T-shirt.
Tukizugushe na ile pese Valentino Ross. Tukifika basi nenuru tuko kwa teli kwa mbulu kutoka Nyeri tuburu maka Nyeri tumukuru. Tukimaliza na nanai tunafika na kuru na juisi kazi ya bude bude toa ushuru. Mashode wanalia oh that's a bad man. Hey. Bonga taka tukuskup up na dustpan. Red carpet tuna pull up na Mustang. Luku ya kikomba tumepulizi ya Vassman.
Yeah.
Competition imerushwa kwa trash can. Nyuma studio mumekuja for half time. Even though vile namalizi ya Vass OG. Motherfucker nime pull up na tap.
Nasema oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, super adult in Germany, Germany, ya Ulaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Nasema oi, 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 Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Oi, karetu msafi mbota, dura kishingo mawaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya.